kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya doctor cali saciid fiqi ayaa aqalka madaxtooyada magaalada baydhabo ku qaabilay wafdi heer sare ah oo ka socday hay-adda Save the Children oo baydhabo soo gaaray. Dowladda koonfur galbeed ayaa madaxda hay-adda Save the Children waxay kala hadleen arrimo ay ka mid yihiin mashaariicda ay ka wadaan deegaanada koonfur galbeed iyo sidii loo kordhin lahaa gaar ahaan kaalmada dadka barakacayaasha nafaqada caruurta. Wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi ayaa ka warbixiyay ujeeddada wafdiga.
Soo booqasho ku yimid wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayay madaxa hay-adda Save the Children oo ka socday dalka Ingiriiska ama UK oo runtii ahayd markii ugu horreysay soo booqdo Soomaaliya, gaar ahaan dowladda koonfur galbeed deegaanadeeda. Marka wafdi ballaaran bay ahaayeen, waxaana laga wada hadlay arrimo aad muhiim uga ah shaqooyinka iyo howlaha ay ka wadaan Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan koonfur galbeed. Waxayna soo booqdeen inta aanay kulanka dhicin ka hor shalay iyo maantaba booqasho ku jireen inay soo booqdaan goobaha ay ma aragtay programyadooda ama barnaamijyada ay wadaan ay ka socdaan magaalada Baydhabo. Waxayna runtii aad ugu qanceen shaqooyinka wanaagsan ee ka socda Baydhabo iyo howlaha ay Save the Children oo UK ay ka wado magaalada Baydhabo. Hadday noqon lahayd caawimaada maaragtay qaxootiga iyo dadka barakacyaasha, iyo hadday noqon lahayd kaalmada ilmaha loo fidinayo, hadday noqon lahayd dhanka caafimaadka, dhanka nutritionka, iyo meelo kale oo aada u fara badan. Waxaa laga wada hadlay runtii aada looga wada hadlay in hadda iyadoo weliba ay jirto dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah oo soo food saartay adduunka ama hay-adaha kaalmada bixiya, maadaama ay la joojiyey kaalmadii ay USAID-ka Mareykanka ay siin jireen hay-adahaasi u fidin jireen oo ay ka fulin jireen guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya. In haddana inta la heli karo ama inta la helay oo hadda loo ogol yahay in ay maaragtay budgetkooda uu noqdo, haddana in muhiimadda gaarka ah la siiyo meelaha ugu daran oo ay ugu baahan yihiin kaalmada, hadday noqon lahayd dhinacan maaragtay koonfur galbeed barakacyaashooda, xagga maaragtay kaalmada ilmaha iyo ilaalintooda iyo waxbarashadooda hadday noqon lahayd. Runtii aad iyo aad ayay kulankaas wuxuu ku dhacay jawi aad u wanaagsan oo dhinaca dowladda koonfur galbeed waxaan ballanqaadnay in aan gacan ka siino sidii howlahooda sida ugu wanaagsan ay ugu gudan lahaayeen oo loogu fududeyn lahaa, iyadoo taasina ay tahay runtii dardaaranka madaxweynaha koonfur galbeed mar walba in hay-adaha aanay la kulmin wax caqabado ah oo hor istaagi kara ama hakin kara shaqooyinka ay ka wadaan deegaanada koonfur galbeed.